waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Kombaniga waxaa la yidhaahdaa Ifsol Equitable Financial Solution, waana kombani asset management company. Qaab u shaqaysana shareecada waafaqsan. Productiyada kombanigani haysana way kooban tahay, waxa weeyaan guryaha iyo baabuurta ayaan had iyo jeer abooda saarnaa oon maalgelinaa. Waxaa hadda kusoo kordhinay hajj saving iyo education saving, laakiin kuwaasi hadda waxa weeyaan inaan lacag kombanigu ay ka samayso ama profit ay ka samayso ugumay talagelin. Mainly business modelka kombanigu waa guryaha oo qaab xalaala loo gado oo kontraageed ahaan isticmaalaana shareecada ay waafaqsan yihiin. Intabaan hayno translation kuugi Arabic iyo English labadaba, culimadu markay codsadaan aan u gudbino. Annaguse dadka waxaan u sharaxnaa uun positionkeygu wuxuu yahay, maadaama finance iyo waxa iyo business aan ku lug leenahay, waxaan qaabku u dhaco. Intee mise markaa xalaashii iyo shareecada uu waafaqsan yahay dadka culimada ula tagaan idhaana, culimadu hadday naga soo codsadaan inquiry markaa waan la fadhiisanaa, waan u sharaxnaa. Recommendation kana waan soo aqbalnaa. Waan ka kombaniguna wuxuu jiraa 2011 baa la aasaasay. Headquarterku waa Sydney, laakiin hadda statiska oo dhan xafiisya waanu ku leenahay. Second biggest officena waxa weeyaan Melbourne, maadaama Melbourne ay magaaladii labaad tahay in terms of populationka, welibana siiba dadka communityda muslimku ay Melbourne ku badan yihiin. Marketka labaad ee kombaniga ugu weyn ay ku xisaabtamayso ay welibana capture garaysay waa Melbourne.
Waa gartay marka waxaa jiray bangiyo kale oo iyaguna bixiyo lacag aan riba lahayn ama xalaal oo dadka guryo u gada ama gawaari u gada. Kiinu muxuu uga duwan yahay kula tahay kuwa kale?
Wallaahi su'aashaasi waxoogaa dhinacyo badan in laga eega u baahan tahay, waxaana muhiima in aan sheego uun markaa jawaabtu halkaas lagala soo dhex bixiyo inaan sheego uun qaabka businesska aan u shaqeyno practically, because ma raba inaan kombaniyada kale laftarkooga duro. Dhammaan kombaniyada ay yiraahdeen waa xalaal, kolley certificate-yadii iyo wuxuugii dhan way wada haystaan, waa xalaal. Mana oran karo positionkaygu taasi waa xaraan, tanna waa xalaal. Laxanse laakiin mainly isleehay oon uga duwanahay, number one, annagu horta meel dhaldhayl garayno wax bangiya ama deymo bangiya kama soo qaadano oo ma hoos tegno brokers iyo lama dhayl garayno. Fanka kombanigani ay hayso waa independently bay u manage garaysaa. Independently waxa u saamaxayo investors ama shareholders bay lacagta ka soo qaadaa, oo fund of sourcesku totally waa independent, number one. Number two, taasi kombaniga waxay u saabaxday oon oran karnaa waa kombaniga keliya ah ee internationally marka reputation ama international relationskeygu very strong yahay, oo Singapore baan ku leenahay office, oo mainly funkaas officeka Singapore maaha guri iyo baabuur wuxuu ka shaqeeya, waa source of funka inuu funka soo source gareeyo outside-ga laga soo gasho Australia, plus Dubai baanu ku leenahay another office. Waa second pointka aan uga duwanahay. Pointka labaad aan uga duwan waxa weeye aan isleeyahay hadda waxaan nahay kombanigii keliya ama labaad baan u malaynayaa inay kombani kale jirto oo practice garayna contract la yidhaahdo musharaka ama risk sharing contract joint venture markay guryaha noqoto. Baabuurtana waxaan practice garaynaa contract la yidhaahdo muraabaxa. Labada contract ba kombaniyada kale hadda mainly waan kaga duwanahay. Saddexaad inuu kaga duwanahay guryaha markaan tusaale u soo qaato, wadaf aan samaynayno waxaan isticmaalaa anagu fixed term, marka rate-ka variable-ka la yidhaahdo ma isticmaalna, laakiin fixed baan isticmaalnaa for the entire contract agreement.
Waa gartay marka aan guryaho kale u soo qaadna anagoo soo gaabinayna, sidee isu waafajinaysaan waa mida in wixii xalaal noqdaan tan labaad, lacagta ama faa'iidada idinku aad ka helaysaan maxay noqonaysaa?
Basically waxa weeyaan hal tusaalaan kuu soo qaadan oo guryahasaan u samayno. Guryaha waxaan isticmaalnaa contract la yidhaahdo musharaka mutanaaqisa. Musharaka mutanaaqisa macnaheedu waxa weeye declining partnership, waa share qofka marka labada qof ee midna sheerka ay sheerka ku yihiin, midna sheerkiisu uu kordhayo ka kalana uu yaraanayo. Kombaniga iyo client-ku guriga way wada iibsadaan, markay wada iibsadaan nin walba sheerkiisu la yimaadaa. Sheerkaaga markaad la timaado kombanigiina sheerkooga ay la yimaadaan ay wada iibsadaan. Gurigii waxa ku nool client-ka, client-ku marka guriga uu ku nool yahay kiruu bixiya ku base garaysan rate marka bilowgii loo sheegay oo la yiri rate-kaasi ayaanu ku charge garaynaynaa sheerkayaga. Markaasi rate-ka markuu client-ku saxeexo intaasuu bixinayaa kiradana u faa'iido ah. Kas client marka maxay hedeenay kombaniga ase faa'iido ama maxay hedeenay macaashkoogii halkay ka helayaan for the time period, marka ka macnaha whenever macnaha clientku huu moor bixiya lacagta, kiradu markaa way dhacaysaa because kombaniga sheerkoogii baa hoos u dhacayo. waxaan marka la leeyahay sidee la isku waafajinayaa markay noqoto xalaasha iyo xaaraanta dee shayna xalaal u noqday shayna xaraan u noqday waxaway basically number one waa contract la isticmaalayo oo shareecad waxay eegtaa relationshipka contractyada annagu clientka lama gallo loan contract waxaan la galnaa partnership contract oo risk sharing contract risk sharing contractna marka loo noqdo islamic transactions ama fiqil mucaamalaadkii wuxuu leeyahay terms and conditions iskoogii intaba contractyada way ku qoran yihiin waanan waafajinay
waa gartay marka loo eego bangiyado kale hadda waxaad tiraahdeen waanu iska ilaalinaynaa waxa weeye sharciga bankiga iyo qofka dhex maraya iyo lacagtan deynta ah oo variableka ah aad ku tilmaanto hadba isbedbedelaysa laakiin ma qiran tihiin mar walba bangiyada kale oo caadiga marka laga reebo dhinaca xalaalnimada inaad ka qaalisan tihiin
absolutely taasi maran ma laha kulley sababo awgeed bay kombaniyadan xalaasha dhammaantood tay dooni ha noqdaan tan magacoogahan ku hadlayo ifsal ha ahaato tukala ha ahaato way ka qaalisan yihiin arintaha problemkaasi issue australia uun jiro maaha laakiin waa oversea macnaha worldwide macnaha issue jira weyaan islamic bankingka ama kombaniyada xalaal financeka profit gareeyay inay most of the time ay ka qaalisan yihiin normal bankingka marka laakiin anu experiencekayga markaan u noqdo few thing baa contribute garaya number one whoever combiniga marka maal gashanayo waa inuu raadiyaa profit aad badan had siiso si aad attraction u samayso number two combiniyada marka la barbar dhigayo matalan bangiyo bunuug macnaha boqolaal sane soo jiraad barbar dhigaysaa marketing costkoogu waa yar yahay laakiin kuwan marketing costkooga contributionkoogu aad u badan yahay marka costka componentiska ayaa rateka ka qayb qaata inuu qaali noqdo
waa gartay marka idinka maadaama aad shirkad yar oo hadda la aasaasay tihiin dabcan qofka markuu bangiga weyn deyn ka qaato waa bangi la yaqaan shuruucda wadanka ku dhaqama hay-ado badan oo iyo dowladdii oo dusha ka ilaalisa jira marka shuruucda finansiga ee dalka kulligeed muwaafaqsan tihiin mase fulisaan
waa su-aal fiican combanigani ha licenkeyga way haystaan waxay ka shaqaynayaana licenkoogii iyo shuruucdoodii way waafaqsan yihiin shuruucda macnaha financial institutionska u yaalona kama tallaabsan karaan kamana boodi karaan annagus laakiin ase ifsal oo kale tusaale ahaan waxaa jirto australian financial license services combanigu ma laha laakiin waxaa jirto responsible directories ama dee rag macnaha combaniya haysto oo licenkaasi ku charge garaynayo fee kaa kiraynayo kabacdi auditing kugu samaynayo any inquiry auditing aasigahay u baahato ama australian security investment commission oo provide garayso shuruucda bangiyadu ay ku shaqeeyaan transparency-ga macnaha waxyaalahii haddii issues jiro follow up-ka ku samayso oo matasha governmentka aasig weeyaan waxaa u report gareeya qolada markaan laysanada aan kasoo qaadano een kasoo kiraysano marka shuruucdii dhammaan way waafaqsayeen haddii kale kombanigu ma samayn karto
waa gartay haddii ay dhacdo matalan waqtigii aad ku talagasheen qofka guri baad wada gadateen sidaa sheegta wuxuu waa partnership haddii qofka xaaladiisa dhaqaale ama isbedesho ama arrin ku timaado uu go-aansado sanad kadib ama laba sano kadib guriga inuu gado wixiisii kala baxo sidee nidaamka u shaqaysaan nidaam maleedin aad ku kala baxdaan oo fiicanoo qofkuna uu ka faa'iiday idinkuna ka faa'iidaan
absolutely yes marka lagu leeyahay contract-ga musharakada la yidhaahday waa one of the main componentis uu kaga duwan yahay loan contract-ga markay scenariyada had ka hadlaysa ay dhacdo waxa weeye waa risk sharing contract marka clientisku markuu soo inform garayo combanigii oo partnerkiia in financial difficulties ay soo wajahday inuuna lacagtii hadda kadib bixin karayn uu decide gareeyay gurigii inuu iibsho combanigu istab goreyn maysa gurigii waa la iibin whatever markaa gurigii halkaa kasoo dhaco hadduu profit yahayna according to the ownership ratio loo sheer garay nin walba intuu leeyahu profit kii qaadan haddii lasuu dhacana the same thing waa exactly contractyadana way ku cadda way ku qoran tahay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/xariijin soomaali